I'm on ex-bulletproof Uganda, Mr. Yoyapu, alongside Plaka King Uganda. Cha-cha! Abalinzi banji bakwagala, naye tebakimanyi nze nakusiima. Njagala obagambe zakwagala, njagala okimanye you one on me. One on lomu bwati, one on lomu bwati. Wagala omu, wagala omu.
Kwagala omubwati, be happy for that. Nawe chimanyi kuba nkuyita sweetheart. Omukwano gumpa munjo yuwanga bikola. Ate guyo gwabalala mutondo tegukola. Wano ono lomubwati abalala sibagala malalo. Okusambalala byone byote bikola. Yo.
Abalinzi banji bakwagala, naye tebakimanyi nze nakusiima. Njagala obagambe zakwagala, njagala okimanye you want no nure. Wano ono lomubwati, wano ono lomubwati. Wagala omu, wagala omu.
Okay, mkwano ngenda kuma mkwe chisobo kambela sikari. Kubo mkwano kwa figo umanyo nroza wateka muzikari. Hawaii kwe baje bakubuza chiyo ya gara wagambi tuwali. Wagambo lina yo mzo mkwano siku wa babi. How we never let you kulai. Kubango kufuna tijaji yangu nasoka kuiwa musai.
Abalinzi banji bakwagala, naye tebakimanyi nze nakusiima. Njagala obagambe zakwagala, njagala okimanye you one on me. One on lomu bwati, one on lomu bwati. Wagala omu, wagala omu. Oya bwati.
Bafanyizi bangambye bagala mbabikule. Njagala mbabikule babikule mbasabule. Kumuziki ntama ubi njagala mbachamulo. Wempe weno ye hiti zina musirole. Wali ya batatu wa gali za genda yo bangambile nti bulletproof. Amonix ya zenga chuma. Awa deba mwe kubako mfunewe mukoma. Na mwe bachari musembele mba we akama. Jagara mchima nchino itu zemba kuba zivuma. Ate nyinji nyote zigwa yo zijude kumutima. Walai, yo.
Abalinzi banji bakwagala, naye tebakimanyi nze nakusiima. Njagala obagambe zakwagala, njagala okimanye you one on me. One on lomu bwati, one on lomu bwati. Wagala omu, wagala omu. Omu bwati.
Laka pimbire yonga nonya cha kukora. Neye yanga jagara soboro kumfumbira. Naike mfunye mkusaba chimu okunjagara. Kubasiri kusake mze jiri yokwagara. Enda kurago mkwano mpaka ruberera. Turumye bali bakakasento mkwano gwate gwadara.
Abalinzi banji bakwagala, naye tebakimanyi nze nakusiima. Njagala obagambe zakwagala, njagala okimanye you one on me. One on lomu bwati, one on lomu bwati. Wagala omu, wagala.